kunu tene su ka duguje bitaratala gelefla ochira sewareka ka pangulun jigi kene krefe jamana chamanche yanfanfe krengrani ala morti marala koni yeji hadi moko kewale mi senfe moko nimato ala ni marabule kofole ino e morti maraye kelendo jihadi moko ani bingali kela udagayroi mi kera sabuye dunia lakana oje kunuba nabi wele ko onu oluka bolofara mimbe mali jamana kono nabi wele ko minusma ye uka lakana dagayro krengrani sigi sewareka ufe kafara farafina klebi anfan jamana oje kuluka mi sigilendo ko ka jihadi moko nobo nabi wele ko G5 Sahel feneka sigi rodo amba uhakila jigi ka foko juin kalo klemwa ani konoton temeli jihadi jekulu wali ma jekulu mara mafentigu ye dangarli belebeleke G5 Sahel ka lakana dagayro la mi kera sababu ye ka moko saba nimbone duguden kele ani jihadi moko fla AFP kuna foni 500 soka fola kosuro sanga damado ka konsu midinye ka duguje bitrata la koni ngelen kofolen flachira seware o pangulu jigi kene krefelala wali ya nkelen kofe muguchi kan damado fene mena adugude unfe mi shereara mali lakana finitigu ani jamana ereka chakeda nyamogo do ufe ni sherea ubea iraka foko bashi mabwa ala sabula kwa mashini ni matoni mugufudo ina ambe wati mina lakana o kerengarane ndo seware marala kerengarane ala pangulu jigi kene o krefe ya fanfe mi kuna foni dira mali jamana lakana nyamogo do fe.